banange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana walero walero tulage namba ye mwana kwenzijukira ng'okyali mu biseera by'obute byedda walina omuzannyo mungi nnyo ate era walina mwekyekyo saakirowooza nti olivaamu omuntu w'ekkulanga lino katonda yeebale laba wennabuunyiridde nofaanana liri ejjenjetto wabula ensi eno yata engeri gy'osazeewo okujoyanjula emundo ey'onkubya eggoolo kampite bakulu bannange bajje balabe ensonga eno tugitaanye tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa olololo mpulira kigudde wagundi ne badduukirira endulu leero kunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulabe bannange omwana leese munneebwe bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana era wabakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze tatuswaza ne mujje mulabe wammwe bannange obudde bwe bubwo olunaku lwe twalaga omwana zikusooka ne zitakwebereka kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza ddinzeye kati mwekwekule wamma gwe taata w'abaana ensonga gye ndikakafekye gwe teweesetula ate gwe senga w'abaana nkwesiga kye ndi okimanya ekyo luno olweza lwanoga bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze swaza ne mujje mulabe wammwe bannange obudde bwe bubi olunaku lwe twalaga omwana essanyu okubuluba nali bula okunzita leero nze bannange laba ebintu bye baleese okwenkanankanya obungi buti mutulanze ki muwala wange mwana wange okoze ekyafaayo obungi muno emikisa nkufukirira gyonna ozaale n'abaana mpulira kigudde wagundi ne badduukirira enduulu leero ogunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulaba abange omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana